kesho na kuachia we, kama ndege wa angani na kuachia we. Anayejua ya kesho ni Maulana we, anayepanga ya kesho ni Mwenyezi we. Hata bila hela we, niko sawa. Hata bila kazi we, niko sawa. Niki hospitalini we, niko sawa. Yesu uko nami we, niko sawa. Nikiwa pembeni, niko sawa. Yesu kiwa enzi, niko sawa. Mungu uko nami, niko sawa. Kwa hali zote, niko sawa.
I am happy, I am happy, happy, happy.
Mama sawa, mama sawa.
I am happy, I am happy, happy, happy.
When you wake us up, when you wake us up.
Kwenye viki nipite, kwenye moto nifushe. Wewe ukiwa enzini, moyo nina tumaini. Wako Yesu nasimama, niwe mwamba ni salama. Hata siku ya kiyama, mambo yatakuwa sawa.
We baba ya mbibure, jina lako litukuke. Utakalo lifanyike, riziki yangu unipe. Sina wasi wasi mime, Mungu akiwa enzini. Things are getting better when you're bound on your feet.
I am happy, I am happy,
happy, happy. Mama sawa, mama sawa.
I am happy.